Yo.
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 Nana se ke khutlela morao. Nana se ke kopa batunyo. Flipper and the fire ebe pound. Nana se ke spring out to house. Give it. Give it. Give it. Zangari di tswere ka jontlo sa sejinga ga ke buke o sama o ruba tsara si rube o sama o juda tsara si jute ba fetso la pofa le betsa ga uri le bo sasko ba betsa ga uri le bo mondo ba betsa ga uri le jave di le betsa ga uri we nana se ke khutlela morao. Nana se ke kopa batunyo. Flipper and the fire ebe pound. Nana se ke spring out to house. Ke wet. Ke wet. Ke wet. Ke ka hare. Ke wet. Ke wet. Ke wet. Ke ka hare. Niggas can't compete, they think I cheat. Your combo talking back, it said it's incomplete. I'm overseas with my brother, man. Some shit y'all niggas wouldn't understand. It's hammer time and light and stroke like I'm the Thunder Man. Skatlong Sheban Gareko Totet. Ubu Avare Totinu Gagiriba Totet. Untoleta Nanas Febe Sasso Halemit. Manche Gele Kelo Wetangare Halemit.